Big Snort.
Pando killed the beat.
Leo maniac, maniac, yini yona leyo nto le. Mfana usesemncane isiphukuphu.
Oh yeah. Mina ngithanda amasinjwe nayo. Sam. Yeah.
Lead all the new school stepping in since the crown's for the taking. This is state of the nation. Free smoke bonke bazokhala phansi like a party in a basement. Deep in the operation, game needs a facelift, God level activated, I'm gifted. Niggas lying through their teeth, nyaki gym about to open up a big gap. You niggas more like big claws, like every time you rap, you make me laugh, turn big Zulu to a Big Mac. I'm about to have me a feast, I'm a claw boy Judas, iraselizi nyameni. You need to get out your feelings, taste of your own medicine. You wanna end my career? Awikhohliwe uJesus, biz ungitshela ngama-contracts, ongawazi isikola usiqedanga. Oh, mfethu, come on. Mfakela amehlo Leroy. Everybody wanna sit back and say hip hop dead. I'm upset. New kid on the block doing backflips. Yours, ibuye Jesu. Ngidla impeso bese ngibhala ivesi. I'm going harder and harder. Everything I say cut deep. I should work in Legends Barber.
Thubani, awubheke nzulu yini umncana ngayo. Carry iphele ingakaqali.
Yeah. Yeah.
Big gimmick, shunwe nkaba ungazosithusa lana uyipushela i-image. Shaya ikhanda kusala inkwethu phansi, thatha umhlala phansi. Ngimhlonipha njani uJoshua Doe, ngibiza nge-finish. You gotta pay your artist, Kabi Records is a sweatshop. Umduduzi usenkingeni, what a shame, udansela isiginci sabo. Akakwazi nokushaya ingoma khululeka, umpintshisa i-verse labo. Themba ukuthi uzosigwajisa, khohlwa-ke lana ushaye phansi. Uthathe i-rap umasikani, ukuthathisa ama-passenger. Short left sokushiya la isiphelile joy ride. Fonela uQuest ubasi wakho umbuzo what happened to rap life. Mina ngikwazi usafufusa isikila ukaze wabanaso. Kahle kahle uDJ udla ngeyngoma zabantu. Why susu uzoyimela manje ushawa ngey'nduku zabo. Isikolo wasibalekela bona ibhaliwe iy'nsuku zabo. Saze savelela usesiramba inkaba iphenduka inkabekazi. Yeah.
Uzaphuma lapha ehlathini laphayana. Uma lapha ehlathini athole thina inkabi simile la ngaphandle. Senza lokhu esikwenzayo. Uyoqoqwa ubani?
Ubani osehlathini mina nawe? Njengoba ufana no King Kong. Hating on me kuma Instagram live. God inkabi yayizonde. Khuza lo mfana kuthiwa uXolo. Usabhayizisa i-TV. Yabonakala usanda kuphuma emakhaya. Ungamshayi kuma split sheets. Like LA beats. Nemali nigga remix. Phetha ama receipts. Uthi ngisayine idile endlali i-artist yakhe ehlala emkhukhwini. And angeke uzumphushe umsondeze eduze just right hooks. Yeah. Angisisi snipe kushayele eduze njengepenalty. Isikhathi sokoxa konke ngokwami. Thatha impesheni uhlale phansi mkhulu. Nalo mfana wakho othepha kakhulu umtshele ngidinga ama-beats ayi-2 kusasa ngiphinde ngilihlinze futhi. Ngizophumelela ngenkani. Yeah. Yeah. Locks me nzongena uthanda ungathandi. Yeah. I turn your crew into a wreck, fuck up the game and father a baby boy. The new boy doing things, oba overtake, a grandly convoy.
Angilwe nenziswa, ngizwe nje kuthiwa i-hip hop ifile ubi kuthiwa. Ayikho into embi abafundi abahlonipha umsebenzi asewenzile.
Yawabona uCinderella. Abanye bayibiza ngey'gebengu, bagqoka ama-PTOT emavidweni. Abanye bakhuluma amasimba. Jike beqolise.